Am da hotste pa, am da super popa, am da true rocker, thanks to my creator. Am da hotste pa, am da super popa, am da true rocker, thanks to my creator. Ningependa kutuma salamu kwa watu wote wanapenda hizi ngoma. From Nairobi, Mombasa, Kisumu, Kampala, Arusha, na sana salama. Everybody wanna do the helicopter. Look at me, hey, simu noma. Kenya, hakuna matata. It's getting hot in here. The temperature is rising. The people socializing. I changed the fantasizing. You're looking appetizing. The temperature is rising. The people socializing. I'm like what I'm feeling, I'm feeling. Mi hari, mi hari te. Kila mtu katika na kila mtu furahi, furahi. Mi hari, mi hari te. Kila mtu katika na kila mtu furahi. Siwezi sahau, my fans kibao wamenishikilia from then to now. Rider, usipotaka burudika, umia. Usipotaka kutingisha, umia. Usipotaka kukatika, umia. It's getting hot in here. The temperature is rising. The people socializing. I can't stop fantasizing. You're looking appetizing. The temperature is rising. The people socializing. I'm liking what I'm feeling. I'm feeling. Nyama choma, aha, kwenye beach na mataska, aha, tukule nyama choma, Kenya hakuna matata. Tukule nyama choma, aha, kwenye beach na mataska, aha, tukule nyama choma, Kenya hakuna matata. Tukule nyama choma, aha, kwenye beach na mataska, aha, tukule nyama choma, Kenya hakuna matata. Mihai Harite, oh, hey. Kila mtu katika na kila mtu furahi.